It's a vibe, it's a vibe, it's a vibe. I need you every damn session. Turn around, back it up. I wanna see you in rotation. Nime kakudu, kino me kakudu. Kusi yoko pe kutoa wazimu. It's a vibe, it's a vibe, it's a vibe. I need you every damn session. Vile umedunga, look at you. Vibes in the Georgia, zime kakudu. And I've been looking around, looking for someone like you. Won't you come my way too? Kuna wanati wamekuja na mavela, na mapinchi wanachuna na mahela. Na kile nataka ni kukatika na we, katika tena. Na kila mahali kumewaka tu mavela, na mapinchi wameshachafua meza. Na kile nataka ni kukatika na we, katika tena. Oh, nisame. What I'm about to do, ni kuplay kitu, ni same. It's a vibe, it's a vibe, it's a vibe. It's a vibe, it's a vibe, it's a vibe. Each and every conversation.
Turn around,
back it up. I wanna see you in rotation.
Nime
kakudu, kilo me kakudu. Usi yoko pe kutoa wazimu.
It's a vibe,
it's a vibe, it's a vibe. Each and every conversation.
Kenches muya, walu ya bahana kubatuya. Wale wabaya pia we unatambua. Wata nyayo step piga hatua. Kama ujui basi leo
utajua. Cheza na rada, hey. Umekibeba na usilete noma. Zime kushika na bonga na roda, hey. Wale kwa kona
toto kiboko pia we unaona.
Anazozungusha kiuno utakoma.
Mr. Selecta usikatizie goma.
Matatu 125, warembo hits don't lie.
Bogi ya kimonyoski, juu ya timba na makaki. Mangoto na manati,
makuki na makeki. Makali na majani, na tunaiwasha katikati.
Itizi matuna seti, basi rolling in a freshie. Chini ya maji tunambedi.
And I don't wanna be your boyfriend, minataka one night stand.
Na vile umedunga, utafanya mini spend.
And I don't wanna be your boyfriend, me nataka one night stand.
Na vile umedunga,
utafanya mini spend.
Oh no, 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 don't you know it's a vibe.
It's a vibe,
it's a vibe, it's a vibe, it's a vibe, it's a vibe, yeah.
Turn around, back it up,
I wanna see you in rotation, do yeah.
You need me come to do, you need me come
to do. Usi yoko begu to awazi mu, yeah.
Turn around, back it up, I wanna see you in rotation.
Usi yoko begu to awazimu, yeah.
It's a vibe, it's a party, each and every jam session.